dajimsafi.com.
Kishindo kafata wale moyo keka mashimo exipole sulini acha kwa kishindo kafata wale moyo keka mashimo nimekuwa huru sahivi na nuru nime glow tangu nipate huyu ila usijali ulipochana kashona yale maumivu ulonyachia
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.